Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang baretsi, ke rata go le dumedisa ka lena la Kriste Jesu mo pholoso rona. O a buang le lona ke mo ruti Tumelo Matsoso. Ke tsile go ngwathogana le lona lefoko la Modimo go tswa mo bukeng ya Joshua chapter 1 verse number 5. Ke tsile go e bala ka sekgowa mme ke tsile go e tlhalosa ka setho. Mme setlhogo se ke buang ka sone ke gore God with us. Modimo o na le rona. Verse number 5 ya Joshua chapter 1 e bala ga jana. Ere, there shall not any man be able to stand before you, Joshua, all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not fail you, nor forsake you. Modimo fa o na bua le Joshua, fela ga morago ga gore Moses a tlhokafale, Modimo bua le Joshua a re, ga go kitla go nna le motho o tla emang kgatlhanong le wena, kgotsa o tla go fenyang matsatsi otlhe a botshelo jwa gago. Go nne morena a re, jaaka ke ne ke na le Moshe, ke tla nna le wena hela jalo. Ene morena a re ke tla nna le wena ebile ga nkitla ke go lebala. Jaanong ba gaetsho, Modimo ga na bua le Joshua fa, o na leka go mo tlhomamisetsa gore ke Modimo wa kgolagano, ke Modimo o e reng ga ipofile ka kgang e rileng. Modimo wa tlhomamisa gore se a se buileng o tla se dirafatsa. Jaanong Modimo o na le ka go netefaletsa Joshua gore jaaka o bone letsogo la me ga le ne le dira ka Moshe, Modimo a re ke tla dira hela jalo le ka wena. And Modimo a mora a re, ka ntlha gore ke na le wena, ga gona motho o tla emang kgatlhanong le wena. Ke nagana gore kgang e Modimo a e buang e ke gore ga gona mpho e gaisang go itse gore Modimo o na le wena. Gonne ga Modimo a na le wena, ga go kgathalatsege gore ke batho ba ba kae ba ba leng kgatlhanong le wena. Ga Modimo a na le wena, kore ka mantswe a mang, that is enough to see you through. So Modimo o ne a bontsha Joshua gore my presence bo teng jwa me bo tla nna bo na le wena. Jaanong ke batla ke re tshware matshwaonyana, re phaole matshwaonyana a mmalwa a bontshang gore ga Modimo a na le wena go dirafala eng. When God is with you, what happens? Santlha, re bona gore ga Modimo a na le wena, Modimo a re ga gona motho, ga gona sepe fela se se tla emang kgatlhanong le wena se be se tswelela. La nkutlwa bana ba Modimo. Modimo a re ga ke na le wena, ga gona motho kgotsa a gona sepe fela se se tla emang kgatlhanong le wena se be se tswelela. Kabe ka gopola mo bukeng ya Isaiah 54 verse number 17 e reng ga gona sebetsa se se dirileng kgatlhanong le botshelo jwa gago se se tla tswelelang. Ka mantswe a mang, dibetsa di tla diriwa, batho ba tla dibetla, batho ba tla dilotsa, mme Modimo a re ga gona sebetsa se se dirilweng kgatlhanong le wena se se tla tswelelang. So Modimo o na le ka go bontsha gore ga boteng jwa me bo na le wena, a gona sepe se Satane a ka se dirang ko lefifing se a lekang go se dira kgotlhanong le botshelo jwa gago se se tla tswelelang. ke gopola le kwalo le leng mo bukeng ya Samuel wa bobedi kgaolo ya boraro temana ya ntla. Ere, there was a great war between the house of David and the house of Saul. Ebe ere, and the house of David, it grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. Ere khono khona le din twa khatlhanong le la khatlhanong le lapala Davida le la Saulo. Ere me le lapala ga Davida di le la matlafatswa. Le lapala ga Saulo Bibele ere gantse ntwe e fagile Saulo a leka go tlhabanela khatlhanong le Davida. Ere Saulo a kwafala gore the more Saulo a tlhasela Davida e ne le the more a kwafala. Why? The difference is that God was with David. Parologano ke gore Modimo o ne a na le Davida. Ke ka moo Saulo ga na leka go ripitla Davida. Go na le gore Davida a kwafale, go ne go kwafala Saulo. Go nna Modimo ga na le rona jaaka re tshepisitse, e re a gona motho o tla emang kgatlhanong le botshelo jwa gago a be a tswelela. Ke yona tshepiso e Modimo a re fang yone ka lefoko la ona, gore ga na le rona re tla ema. Re tla ema. E tla re ngwana Modimo o lebelela ko morago ko o tswang ko teng, o bo lebelela mo leng teng, o tla kgona go lemoga gore a mmaruri ga Modimo a ne a sena le nna nkebe ke sa fitlhelela mo ke leng mo teng fa. So Modimo o na le ka go netefaletsa Joshua. A re jaaka fela ke ile ka sireletsa Moshe, jaaka fela letsogo la me le le mo godimo ga Moshe. A re go tla nna hela jalo le ka botshelo jwa gago. So ra bona gore ga Modimo a na le wena, a gona sera sepe se se tla tswelang kgatlhanong le botshelo jwa gago. Kgang ya bobedi ke gore letshwao le le bontshang gore Modimo na le rona. Number two. Modimo are he will not fail you. Ka mantswa mang, Modimo are ga nkitla ke palelwa ke go dira fatsa ditshepiso tse ke go neileng tsona. Gore Modimo a bua yalo, gonne mo Jeremiah 1 verse number 12, Modimo are o tla tlhomamisa gore lefoko la one le a le buileng le tla phetagatsa thata ya ona mo botshelong jwa gago. So Modimo are I will never fail you. Ga nkitla ke palelwa ka botshelo jwa gago. Modimo are ke tla nna nao, ke tla go sireletsa. Le ga o ka feta mo tlasa moriti wa leso, Modimo are I will never fail you because ke le Modimo ga ke na le wena ga ke palelwe. Jaanong ke batla re itse bagaetsho, Modimo ga na le rona ga a palelwe, ebile ga a kitla a palelwa. Mo Jeremia 43 verse number 2, a re ga o feta mo gare ga metsi le wa tlala metsi, Modimo a re ke tla nna le wena. E re ga o tsena mo gare ga mollo, Modimo a re ke tla nna nao. Ebile a re le malakabe a mollo ga a kitla go hisa, gonne nna ke le Modimo o boikanyo ke na nao. Jaanong ke batla re itse bagaetsho gore ga Modimo a na le rona ga a kitla palelwa, go sa kgathalatsege gore maemo a re lebaneng le one ke maemo a ntseng yang, Modimo a re tshepisa gore ga a kitla a palelwa ke gore sireletsa. Ke ka mo go le botlhokwa gore le fa re feta mo gara re phefo re seke ra lebala gore Modimo o na le rona, ebile Modimo o re tshepisitse gore ga a kitla a palelwa. Kabe ka gopola lekwalo le le mo bukeng ya Daniele chapter number 3, ga ba fetsa go latlhela Shadrach, Meshach and Abednego ba ba latlhela mo mollong o no hisa ere Bible ga ba fetse go ba latlhela mo mollong ere verse number 27 ere mollo magakabe a mollo o ane a le bogale ka tsela ya gore masole ane a ba latlhela mo one mollo ba ile ba jwa ke one malakabe ao me batho ba ne ba ba latlhela modimo a ba sireletsa. And verse 27, ya Daniel chapter 3, Iri, and the fire had no power over them. Kamantswamang, molelo, hawaka wana le matla, mohudimu habona, horing, honne modimu, one analebona. Janung wana modimu kibatla witur hamudimu analewena. The fire, molelo, oba hubbesedizen wana, modimu areha kita ona le matla. Mo botsholong jwa gago go nne modimo o na le wena. Ntlha ya boraro e ke ratang go garela ka yona ya matshwao a bontshang ga modimo a na le rona. Number 3, you will overcome. Ka mantswa mang, o tla fenya. Ga modimo a na le wena, o tla fenya. Go nne modimo ga tsena mo tlhabanong, modimo ga nka tsena mo tlhabanong abe a fengwa. Ka mantswa mang, modimo ga tsena mo tlhabanong, modimo o lwana ntwa ya gage go fitlhela a re fa tlholo. Modimo ga nka tlholwa, modimo wa tlhola. Ke ka moo modimo o batla re itse gore ga na le rona re tla tlhola, gonne ke modimo wa tlholo. Ke gopola mafoko a Dafita mo Pesaleme 124:2 a bua ga lebelela ko morago ora a re ammaruri ammaruri ga morena a ne a sena le rona dira tsa rona nkebe di re meditse dira tsa rona nkebe di re phatlhaladitse a re mme ke leboga modimo letsogo la one le ntse le re okametse le re fetisitse mo gare ga mathata le mello e re fetileng mo go ona. Why? Because ga modimo a le teng re tla tlhola. Ngwana modimo ke rata go kgothatsa gompieno, ke rata go rotloetsa o seke wa latlhelwa ke tshepo. Ke batla o itse God is with you. Modimo o na le wena o le mo ntlong ya gago, modimo o na le wena o le mo koloing, o le mo taxing, o le mo mokhukhung, o le ko mmerekong. Modimo o batla o itse gore o na le wena. And because modimo o na le wena, modimo o tla go tlholela, modimo o tla go fitisa. Ke ile ka ithuta gore modimo ga tsena mo gara maemo le ga maemo a ka tobekana yang, mme ga modimo a tsena maemo a tokafala, maemo a fetoga. Gonne modimo ga nka tsena mo gara maemo, maemo a be a didimala. A modimo a le matlafatse, a modimo a le tise, a le modimo a le tshofatse, a modimo a le gopotse gore o na le lona. And may you know that you are blessed. A ke le itse gore ka ntlha gore modimo na le wena o tshofetse ebile o tshofaditswe. Modimo a le tshofatse, modimo a le boloke go fitlhela re kopana gape ka dina la Jesu Kriste mo pholosi ya rona. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.